Kunombono okhulayo wokukhathazeka mayelana ngokubhalisa kumasipala kanye naku Eskom uma nisebenzisa i-solar energy phecelezi ninama-solar panel. Sifuna imindeni yazi ukuthi iAlta ibambe iqhaza ngokugcwele kulolu daba. Umbono wethu uthi abasebenzisa i-solar energy akufanele bejahe ukuyobhalisa kwa-Eskom noma okwamasipala kwamanje. Esikubonayo njengamanje iphethin esiyaziyo bazothumela izincwadi ezisongelanayo eziphuma kumasipala no-Eskom ezingathi shu. Ukushintsha komlamlajuqu, ukushintsha izidingo zokubhalisa, futhi ukufaka nengcindezi eningi ezobekwa emakhaya ajwayelekile nje abezama ukuzivikela kugesi ongathembekile nomba eqolo futhi. Abantu abaningi basebenzise imali ku-solar energy, kwama-inverter, izinto zikagesi zelanga, kanye nama-generator ngemva kweminyaka yokucishwa kukagesi ne-load shedding kanye nezintela ezikhuphukayo. Yona leyo mizi isiphathwa njengokuthi yenze okuthile okungalungile futhi kungathi yenze icala. I-Alta ayikwamukeli lokhu. Uma ukufakwa kwakho kwe-solar energy kungemuva kwemitha yakho futhi kwenziwa ngendlela efanele, yenziwa umuntu osebenza ngogesi oqeqeshiwe onesitifiketi esisemthethweni phecelezi one-certificate of compliance, kusho ukuthi uhlangabezene nezibopho zakho abazidingayo. Ukuphepha nokuhambisana nezimbandelo yikho okubalulekile. Okwenziwa umnikazi womuzi egcekeni lakhe ukuze ehlise ukuthembela kugesi wakwa Eskom akuyona into ekufanele ibakhathaze bona. Thina simi ekutheni uma ukufakwa kuphephile futhi ikhasimende liqhubeka nokukhokhela ugesi eliwusebenzisayo, alikho icala ikhasimende elingabekwa lona. Lo mshikashika abazama ukwenza awumusha futhi sesiyawazi. Abantu baseNingizimu Afrika bazokhumbula ukuthi uhlelo lwe-e-toll lwethulwa kanjani. Kwakuyimthetho eyinkimbinkimbi, ungakhulumisani kahle nomphakathi, izinsongo ezinzima ezingekho emthethweni, futhi nenkolelo yokuthi ukwesaba nokucindezela umphakathi kuzophoqa ukuthotshelwa komthetho ongekho emthethweni. Esikhundleni salokho, kwabangela ukuphikisana komphakathi, iminyaka yezingxabano, futhi egcineni uhlelo lwabhidlika ngaphansi kwesisindo sokungalungi kwawo kanye nokumoshwa kwemali. Akekho umuntu ofanele afune impinda yalokho. I-Alta iphusha ngamandla futhi siyaphenya ngezidingo ezibekiwe. Lokhu okwenziwa ngayo futhi sizomela sivikele amakhaya okuhloswe ngawo ngokungafanele. Sesivele sabona izimpawu zokungabaza kanye nemiyalezo exubile evela kwa-Eskom ezinsukwini ezisanda kwedlula, kanye nokuhlanganisa nokudanjiswa kwezinsongo zangaphambili mayelana nenhlawulo nokunqanyulwa kwagesi. Lokhu kusitshela ukuthi le ndlela yokusebenza abayibekile ayiqinile. Ngakho umyalezo wethu esiwushoyo futhi esizowumela uqondile. Ungabi novalo. Ungajahli ukuthatha izinqumo ngenxa yokwesaba. Uma ukufaka kwakho kwa-solar energy kuphephile futhi unesitifiketi sokuthobela esisemthethweni, esisesimweni esilungile, alikho icala olenzile. I-Alta izoqhubeka nokufaka ingcindezi. Futhi siqhubeke sixoxe nabo abaka-Eskom nomasipala. Futhi nabasebenzi bakagesi ukuze kube yilabo akutholakala khona indlela ephosile futhi esemthethweni eyaphambili. Sizokugcina unolwazi.